Prince Mice. Yes. Nimechoka safari, nangojea bahati. Maombi jamani, kila siku nasali. Jana na leo si hali, nikipita nikipi. Mawazo nikilala chali, ni vipi nitaishi. Haleluya jalali, umenipitisha kwa mengi. Nilikotoka ni mbali, jia ni ndefu sifiki. Jia ni napiga magoti, maombi nishushe. O Mungu mimi, najiuliza nilini.
Yes, it's double, double. Baraka zako double, double. God give me double, double. Your blessings double, double. Blessings double, double. Baraka zako double, double. God give me double, double. Your blessings double, double.
Nimesubiri kwa sana, na bado sijachoka. Maula na tanipa, kasema ngoja ngoja. Wewe mwana mwana, niya subiri Mola. Japo sina sasa, Mola ananijua. Kasema amini sana, maombi yatafika. Oh no no, usikate tamaa. Muda wako umewadia, kesho yako ni bora. Oh Mola wangu nipe, no peace naomba. Taifa yote, Kenya paka Ulaya, wote wasikie. Watu wote, injili iwafikie. Hey Yesu, mataifa yasikie.
This is double, double. Baraka zako double, double. God give me double, double. Your blessings double, double. Blessings double, double. Baraka zako double, double.
Double, double, baraka zako double, double, go give me double, double.